body one. I see young girl from
where a girl Africa.
Say now we a cha girl a chineke. Dress and you say fake.
Say now we a
tally a girl a limire.
You see na face to face, back to back.
Where a girl Africa.
You see na face to face,
back to back. Dress and you say fake.
Watch me. Gwemba woli abalala ndabanga butami era kati nzijukira ebigambo bya mami kuva tayanjigirizo pero mwami kati mukwano totoli no mutotomi yalo refresh mwana abanno mi badente sabera what do it for me jagala nkwagala singe ekisiwo jini ontwale onyanjule ewa mukotomi awonange ntegekemba kwa makunali gauno sambe onyumire kadali ane munu ya feja bela misiri doja sigyo mutotomi yafuna tairi wana webu zaro ndi kuza kupari buta mutechiri wamponyo rumo siri sezara wabaseka njazi na matari nyakuwa okululu era njakula gemari
kwe ya gala feka
zina wina
chacha gala chireke
kwe sanyu se feka
zina wina
zari ya gala limire
zina fesi tu fesi baka tu baka
kwe ya gala feka
zina fesi tu fesi baka tu baka
kwe sanyu se feka
uri labino switch evi tukambiteke mufikishoni jangu izalwa kubani na determinationi oburungi bwobwe bumpa impressioni omutima gwange n'ogusamu depressioni kwanze kambiteke muzi coronationi manjagala love ya pebe inspirationi bwogana ndwalo nteka ne kutationi tuulavu yopati omoli sipotioni towoza kugwe ndo future conservationi tukakane wasi tukole conversationi ofuke wange nkulambuze zinationi okuleka webera hati tulisoni yakukuma ne woyingira ku dungeoni ojakula basi jalina good relationi taddemu ebirungo love frictioni
tulabe kunozi pollinationi
kwe ya gala feka
zina wina chacha gala chineke
kwe sanyu se feka
zina wina tali ya gala limire
zina fesi tu fesi baka tu baka
kwe ya gala feka
zina fesi tu fesi baka tu baka
kwe sanyu se feka
kulira bibyo tutera nkalize mama bula mwoburungi bwobumpangude amaso gange kugwe kwe gatunude omutima gwange lwavu ogusanyuse ebiroto byange obamu nga mpumude nakompatebwe bwe nkulaba ngo nkyalidde atutijje mu mukwano ekisanyikadde omatidde n'ensiima kale onsanyudde okabikula akalabo kenakuleetedde banda bansoloweza kati mpanyiigidde omukwano gwampunziza nze byansobedde beyogerera ebigambo nati bwakedde bwemanya nti nze ndiwo mpaka bukadde abali banumya katira bambatadde ebintu by'omukwano nze kugwe kwe nsibidde abalala bannema nze gwe gwe ntegedde
kwe yagala feka
zina wina chacha gala chireke
kwe sanyu se feka
zina wina tali agala limire
zina fesi tu fesi
baka tu baka
kwe yagala feka
zina fesi tu fesi
baka tu baka
kwe sanyu se feka
kwe yagala feka
zina wina chacha gala chireke
kwe sanyu se feka
zina wina tali agala limire
zina fesi tu fesi baka tu baka
kwe yagala feka
zina fesi tu fesi
baka tu baka
kwe sanyu se feka.